Cat 2P.
Yo girl, kama mambo super ni super tu. Niweke kwenye chupa ni juu kwa juu. Nininginize kichwa binua miguu. Hacha ni kupe sifa ni wewe tu. Kama uko single mi single boy. Nandika wimbo kwa single girl. Unifanye mlango mirango toy. Tufanye jambo wanafiki hoy. Ukiachana na wanyuma lonipenda kisa hela. Shughuli ya mtaa wanyuma na shindana vama dela. Figa nane chuma kumbe chombo ya masela. Wanagongea na fegi na kupea na kisira.
Baby boo, baby boo, baby boo, baby. You know I can live without you, baby. Magaga ni kusugue migu, baby. Kitandani ni kuite gay, baby. Baby, 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 baby.
Tasi mama dede, dede, dede. Tasi mama dede.
Benzi kidali, muda wangu wa kuzinga. Zizi kaza masimba, mikwako asikali. Amini nita kulinda, niamini nita kulinda. Amacho flani kungumanga wewe,
wewe.
Nakani danga mindo lako wewe,
wewe.
Chetu kibanda nijenge na wewe,
wewe.
Nakani sanda nizikwe na wewe. Ukiachana na wanyuma lonipenda kisa hela. Shughuli ya mtaa wanyuma na shindana vama dela. Figa nane chuma kumbe chombo ya masela. Wanagongea na fegi na kupea na kisira.
Baby boo, baby boo, baby boo, baby.
You know I can live without you,
baby.
Magaga ni kusugue migu,
baby.
Kitandani ni kuite gay,
baby.
Baby, 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 baby.
Ukiachana na wanyu kisa hela. Mama dela. Kumbe chombo ya masela. Wana kongea na fegi na kupea na kisira. Sisi kaza masimba mikwako asikali. Niamini nitakulinda.